ene sala yange mukama njitumye mbele muwanguzi ngasabira mwaka guno
ube mwangu
nsabira familia yange yona mukama tata tuobukumi mpaka nyagasirani obutanumba kumirimu jange mosale no mpaka nyane chendwa de obutanumba na bantu bange neboli batatonyize nyo tonamula nobukambwe ombiri no moyo gwange byona tata bibyo mbisera byokunyolwa tumvanga mu mwendi banga kaba jangu sirise guno mwaka
mwaka guno
sawangupe mukama wangu zibuli chimu uliche wampa toti nzijanga ko wakula nyongeranga ko
kabaka wange
sawangupe wangu zibuli chimu uliche wampa toti nzijanga ko wakula nyongeranga ko mwongezi.
Oli abalabe bange libe kizikiza era n'obuseerezi olabanga tuso okwegana ntwala naye mpono kuswala ndi kwebaliza mu kibiina kinene ayi mukama ndi kutendereza mbantu abangi nsaba omwaka gw'obulamu ne ssente omutali maziga wadde nayo kujaganya ebisirani ebyobubenje byonna biwugule gye mpita mukama
sawagumpe muwanguzi buli kimu buli kye wampa toti nzijangako wagula nyongerangako
olikabaka wange
sawagumpe muwanguzi buli kimu buli kye wampa toti nzijangako
ayi mukama katonda wange tata omwaka guno ngutadde mikono gyo oguntambulize bulungi kube gwa mirembe myerere ayi tata mpa obulamu n'abantu bange omperemu emikisa buli kizibu kyonna ekyandize kinwanire ayi kitange bamanyi gona gogalina
omwaka guno
sawagumpe mukama wangu zibuli kimu buli kye wampa toti nzijangako wagula nyongerangako mwongezi
kabaka wange
sawagumpe wangu zibuli kimu buli kye wampa toti nzijangako wagula nyongerangako mwongezi.